When I see you smile, when I hear you laugh, these are the simple things, these are the simple things, these are the simple things, my baby, 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 baby. Ndio yangu moon kama tu ila nazi umeninoga nishakuwa dhaifu kwa penzi ugonjwa wendio nafu niwe wako babu hisia kimahaba umezikonga na ni bora niweke wazi tena uambie hata ukinikwaza sitokuchoka moyo wangu ushikie usije kukupora ukadondosha venye wanipa cheza wa moyo kuna watu na viatu sikujua nani loyo shimoni umenitoa na stress imepoa when you wakunyoa acha nikupe sifa wanimaliza tena uambie hata ukinikwaza sitokuchoka moyo wangu ushikie usije kukupora ukadondoka.